Nishike mkono Papa Sasha Vuni, ujisi na kupenda melo. Hakuna nachotishwa mbele zako, bana nisha kuchagua. Safari yangu mina we kuwaza jana, tangu long time. So acha nikupende, nikufanye lolote, alimradi ufurahi. Sababu ni wewe, ni wewe, kuna mwingine. I said my baby in my hand, yeah.
I never let you leave me,
I never let you down.
You're my everything, I'll never lie to you.
I never let you leave me,
I never let you down.
Yako ni wewe.